once upon a time, there was a tailor for me nangang telekaya, kitabang impilo yami. Bagunye bengbone ngati mile, mining imzamengenzile ngtulekile. Iskole ngisqedile kodwa still angijabulile. Funa inkanyezi yokusa ngenhliziyo, isifiso ugcina ngibonile. Noma ngathandaza bona ngathi mazulwini awufiki, bangithi ngiyaqalaza bona inkanyezi eyodwa emkhathini. Noma ngithi ngiyazama baleka ithemba lapha kimi. Noma ngithandaza bona ngathi mazulwini awufiki, ngithi kwakumnyama kunzima amathemba eshabalala. Kwakumnyama, kwakumnyama, kumnyama Yesu khanya. Kwakumnyama, umnyama, kwakumnyama Yesu khanya. Kwake kwafika isikhathi sobunzima empilweni yami, akukaze kwaba lula usasemncane ushiwo umzali. Ngiyahluleka noma ngithi ngiyambonga umdala kuthi at least usekhona umama. Kodwa sivaleki leso sikhala sokuthi ngikhuliswe ubaba nomama bobabili. Kusukela ngisasemncane uzumqonda uphaphama, ngathi ngisathi wena mdali wavele wamthatha washiya umama umuzi nabantwana. Ekhaya sibulawa indlala, sithembele kwiqolo makuphela inyanga. Nami ngiyacula ngapha kuyalo ukuhlangana, isaka lempuphu liyawe ekhaya. Ngiyayikhumbula lezo nsuku zokuya esitobhini ngiphethe ibhala. Sijabule kuphela inyanga, siyazi uphethe amaswidi ubaba, besingasokoli hlawumkhulu ubaba. Noma ngathandaza bona ngathi mazulwini awufiki, bangithi ngiyaqalaza bona inkanyezi eyodwa emkhathini. Noma ngithi ngiyazama baleka ithemba lapha kimi. Noma ngithandaza bona ngathi mazulwini awufiki, ngithi kwakumnyama uyise kunzima amathemba eshabalala. Sasekhaya ungagcina uwile, sikhona ubaba uyidlalile indima yakhe emhlabeni esaphila. Uwakhile umuzi, uwakhile namhlanje amakhanda aswafihlile, kithi uyodlala empila noma esewashiya. Siyamkhumbula ubaba, once upon a time there was a day lapho mina ngamhlele ekhaya, ngicabanga impilo yami. Bagunye bengbone ngathi mile, miningi mzame ngenzile ngihlulekile. Isikole ngisiqedile kodwa still angijabulile. Funa inkanyezi yokusa ngenhliziyo, isifiso ugcina ngibonile. Noma ngathandaza bona ngathi mazulwini awufiki, bangithi ngiyaqalaza bona inkanyezi eyodwa emkhathini.